them and them. Oh. This one a million. Black and beauty, oh my delight. Beautiful face and you smile so bright. Candlelight dinner, let me organize. Siku nyingi nina fantasize. Why? Can we have a special night? Me and you, looking at the twinkle light. It will be a day for me to memorize. No bother, bother, nobody jeopardize. How about you? We will be together forever. Forever together everywhere. Together like birds of a feather. Me and you, oh, 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 oh. Kujani kupe chako, na wewe unipe changu. Kujani kupe benzi, na wewe unipe benzi. Nikupe, unipe, nikupe na wewe unipe. Nishike, nikushike, nishike na mimi kushike. Mpenzi bakali, kila siku eti subiri. Sasa nifanye nini, kupata wakati niambie. Leini nikupe nini, sema chote lote fanye nini. Mbona unichibu baby, naomba unipe wakati. We will be together forever, forever together everywhere. Together like birds of a feather. Me and you, oh, 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 oh. Kujani kupe chako, na wewe unipe changu. Kujani kupe benzi, na wewe unipe benzi. Nikupe, unipe, nikupe na wewe unipe. Nishike, nikushike, nishike na mimi kushike. Kwanini ninakufata, una vyote navyotaka. Unajua nilidata, muulize seneta wa kota. Sasa napiga magoti, nakufata na mimi sichoki. Naomba unipe ripoti. You know how I love you shorty. I know you, chameleon, love you. We will be together forever. Forever together everywhere. Together like birds of a feather. Kujani kupe chako, na wewe unipe changu. Kujani kupe benzi, na wewe unipe benzi. Nikupe, unipe, nikupe na wewe unipe. Nishike, nikushike, nishike na mimi kushike. Espana miliano. It's me.